maamulka degmada diinsoor ee gobolka Baay ayaa kulan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada kaasoo diradda lagu saarayay sidii loo horumarin lahaa adeegyada caafimaadka ee degmada. Kulanka oo ka dhacay xarunta degmada ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada, shaqaalaha caafimaadka, odayaasha dhaqanka, haweenka dhallinyaro iyo xubno matalaya ururada bulshada rayidka. Intii uu socday kulanku waxaa si gaar ah loo falqeeyay caqabadaha haysta adeegyada caafimaadka ee degmada sida xarumaha caafimaadka oo kooban, agabka caafimaadka oo xaddidan, iyo shaqaalaha caafimaadka oo aan ku filnayn baahiyaha ka jira degmada diinsoor iyo deegaanada hoos yimaada. Doktor Cabdullaahi Cabdi oo ah hagaasimaha guud ee isbitaalka degmada diinsoor ayaa ugu horreyn ka warbixiyay caqabadaha caafimaadka ee ka jira degmada diinsoor.
Degmada hadda inta agtifata waa 7 xarumood oo marka mobile teamka marka laga reebo laga xarumaha fixedka ayaa sida tusaale ahaan dhammaan caafimaad 3 xarumood oo qeyb caafimaad ku weyday main hospitalka ilaa iyo waabey meesha uu jiraana dhakhaatiir kala duwanyan oo dhabal caafimaad ka saabsanyan sida gareelo hadda 2 xarumood maadaama hal xarun kareysan hadda gabaws ayay laakiin inshaallah wili hoose hadda inoo muhirna ama xarumooda isna artifka nutrition gareeda dhankooda health wasaaradda socodka ayaa qayb ka mid ah kasaga shaqaasha marka meeshii nutrition ka dareera hadda sida NGO-da amal dhanka caafimaadka meesha caawisaa wasaaradda caafimaadka oo dhanka caafimaadka kuwada
dhanka kale gudoomiyaha degmada diinsoor axmed aadan cabdi ayaa bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan sida ay u heli lahaayeen adeegyo dhameystiran oo caafimaad.
kala ay ku baxeen oo ay tahay xaq ka maqan degmada diinsoor ama dhalinyarada. Cali waa mahadsan tahay barnaamijkaasi hadda kulan uu soo gaaray.
Degmada diinsoor ee gobolka Baay ayaa ka mid ah degmooyinka faca weyn ee ka tirsan gobollada dalka, waxaana degmadaas hadda laga dareemayaa horumar kala duwan, gaar ahaan dhanka caafimaadka.